Chico. 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 The bigger bitch come a zombie.
Uwe falasie, unapiga biti kama zombie.
Uwe falasie, unapiga biti kama zombie.
Ukishika, inanata. Ukiramba, inalaza. Inanata. Ukiramba, inalaza.
Wauni, wauni, wauni.
Mariandim, 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 Kuna rirambari nusaka ibugia, Kuna uywa pari vurugu ando katia hapa, mama, mama, mama.
Domana sirari nkisikia misondo. Pacheko piga misondo.
We, we dada kumbe embe mango nini. Embe mango nini. Embe mango nini.
Jireze, jireze dada. Jina langu mipacheko sha jireza dada. Jireze, jireze, jireze kaka. Jina langu mimamedi sha jireza kaka.
Kweri nana kaka magundi utamwake pipi. Ukiramba inamsha miziki.
Ukishika inanata. Ukiramba inalaza, oh, inanata, ukilamba, inalaza,
wauni!
Checo Minuto.